Hello. Habatine, batine. Hawana man, wana man, troll. Balusa.
India Tron.
Hawana man, girl. Hello.
If you know, you know, nani master. Nani better, nani bora mazafan. If you know, you know, nani master. Kumukuni gosa mililipo sasa. If you know, you know, nani master. Nani better, nani bora mazafan. If you know, you know, nani master. Nani master lao. Hivi, ulizi, ukinigisi misi shangai. Saivi, kijiji, yani jipsi kidari hai. Hivi, ulizi, ukinigisi misi shangai. Saivi, kijiji, yani jipsi kidari hai. Wakati unalisha we.
Sigamasti, yeah, sure.